you show me your way, I'll show you my way too. Let's go, let's go. We gon' chop my money every day, any day, like it's your birthday. Like it's your birthday, African United. Never we gon' fold up, stay together forever. And that's how we do. And that's how we do. And that's how we do. For your love, I'm willing to do anything. I will care for you no matter what. For your love, I'm willing to do anything.
Zose kukura wakumutaka ama duko livyo tushaka.
Jia, kupenda ni raa, usije kaniacha nikawa kichaa. Mependa furaha, sijapenda kwa raa, nakwenda popote mikoko nshaka. Njoni pe mambo, chumba nishalipa dabo, ushamba niliacha kitambo. Njoni pe raza, moyo umeshindwa kukaza, kika umeshanifumbaza, kuto na waza, sije kashindwa kukaza, wengine wakaja kajaza. Chonde chonde usije kapenda vibonde, alafu kaniona kilaza.
For your love, I'm willing to do anything.